ngathanda ngempela, uyazi ngikuthandile, ongapheli kahlola, ayipheli mihlola, ungathemba abahlobo, kona manje uyayisola, kona manje uyayisola, ngathi izinto ungayijika, ongcono kunami ungamthola, kodwa mina ngeke ungikhohlwe, bashintsha amaphansi la, ntombi esithandayo, uyazi bandlalile. Kumbula angel, bahamba ngasala ngedwa, bahamba nosendeleni, hamba lwakhe ludalipheli, inhliziyo ithangibuye, izenzo zithangijule, ingqondo yami ithangithule, umuntu wakho uthandazama ukuthula, phile kahle njengamathuli, wena usazobuya makushule, buya kumina ngizongikuthuza, dalelwe nemina nawe. Futha soze sohlukaniswa Uba ngafa mina ungakhulu Uba ngafa mina ngasincwaba Sodingani ngunaphakade Jikeleza dali Hamba kahle lavi Ubathane ngempela Uyazi ngikuthandile Ongapheli kahlola Ayipheli mihlola Ungathemba abahlobo Kona manje uyayisola
Shaitena, shaitena Shaitena lave, shaitena, shaitena, shaitena svaye. Wena pepe, zoamaname. Pakejo mtalo, mtalo siame. Kajige lave, kajige siame. Wena pepe, ayo wame. Koba keko, uzu replace ame.
Ama kahle lavi, ubathane ngempela